Livokidi kwenye beat na Jozi.
Soma lebo vile tunawaka. Soma lebo vile tunawaka. Soma lebo vile tunawaka. Vile tunawaka tukiwa hapa ndani jo. Soma lebo vile tunawaka. Soma lebo vile tunawaka. Soma lebo vile tunawaka. Vile tunawaka tukiwa hapa ndani jo. Niko super super sana salam. Kwa mahiras wanapenda zile ngoma haram. Kam kam usitudurike jasho mafan. Some kam utakula tu kwa macho hala. Leo hii tunawika area hii jamani. Na madema takuliza utadunda na nani. Tuko fresh toka nyele haji tu. Wengine bado wanangara kwa vio za juu. Wanabai swag wanataka piji show. Vile wale huma hata bado wanabo. Tule wapa overtime wakata ni kionjo. Viti vizika zidi hata bado vimojo. Tositika kila tona toka huu. Madiboma tukipepea bebea wanahisi Ankara. Edute kama sikio wakiwika empire yani soma lebo vile tunawaka. Soma lebo vile tunawaka. Soma lebo vile tunawaka. Soma lebo vile tunawaka. Vile tunawaka tukiwa hapa ndani jo. Soma lebo vile tunawaka. Soma lebo vile tunawaka. Soma lebo vile tunawaka. Vile tunawaka tukiwa hapa ndani jo. Soma lebo vile tunawaka. Soma lebo vile tunawaka. Soma lebo vile tunawaka. Vile tunawaka.
Fans water from night to Kisumu City, coastal downtown to Mombasa City. Water waja wakicheza hii rap yani, another golden line down the party. DJ weka tight sound kwani nini, nipe beats ani wape Kiswahili. Flow ziko check zina come to speedy, 2x2 zina land bili mbili. Leo ni leo, tunawakilisha, tunawaka, we on fire. Sorry lag, mkono jia hewa, everybody in the club jam haya. Juu bila mafans tusinge kuwa hapa, so hii game ni lazima tutapanda. Kauna taka, zindo supplier, hatutoki hapa,
it's over.
Soma lebo, vile tunawaka. Soma lebo, vile tunawaka. Soma lebo, vile tunawaka. Vile tunawaka, tukiwa hapa nani jo. Soma lebo, vile tunawaka. Soma lebo, vile tunawaka. Soma lebo, vile tunawaka. Vile tunawaka, tukiwa hapa nani jo. Soma lebo, vile tunawaka. Soma lebo, vile tunawaka. Soma lebo, vile tunawaka. Vile tunawaka, tukiwa hapa nani jo. Soma lebo, vile tunawaka. Soma lebo, vile tunawaka. Soma lebo, vile tunawaka. Vile tunawaka, tukiwa hapa nani jo. Haters every hour ni take joker. But na make cheddar, wakibaki broker. On the dance floor, na move kama gangster. But back home, mina dish it
from a monster.
Na go check the pretty girl and getting wild for me. This way, that way, kela kela baby. Get around, come around, let's go shoring. Shake it, shake it, shake it, shake it, y'all party for me.
Tumefika kwa club, tumekam kubanjuka. Check it, figure kama chupa na bambika tukuruka. Tracking na flow, nipe mic na ganji. Tutaspend, tukisip kwenye party jamani. Wengine wamechila ma opposite sex. Mabinti kibao, nimepata kitex. Natafuta hizo mana atapati kama kawa. Lakini kwa sasa, soma lebo kwanza.
Soma lebo, vile tunawaka. Soma lebo, vile tunawaka.